Uvala wina e lolo ia sili o le minisita fo yo famasinonga i Queensland i bet the earth se su esu enga tutu atasi a ngai ino fuanga lo sa isaia ma fasala ina i tupulanga apolosini ma Torres Strait sile se tete. Na alia e inisio li poti fainga sa wā masoli tu la fono na faia i tupulanga na fasala ina ili no fuanga le Cleveland Youth Detention Center i Townsville i le tausanga ilua afe se fulumalatolu. O le lipoti ina su esu eina matusia ele faala putuputonga le Amnesty International, ma ua vala au ina ai le pale mia Malcolm Turnbull, ina ietali atu iai. Na faalia ele lipoti se ata, o se tamaititi e se fulu malefitu tausanga le matua, o sai saia ini loka po ni handcuffs o na lima ma ona tapu vae, matu una o ia i se potu mo le ovai le itula. O le faasalanga le o le tamaititi, na faia, ina ua musu e ta ele. Na faalia ele suyo le Amnesty International, Roxanne Moore, o ni fainga le ta la feangai, masa ua tele, masoli tu la fono, na faia ili tamaititi.
Periods of isolation for up to 22 hours a day for children through to inappropriate use of mechanical restraints or handcuffs through to invasive search practices.
Na ta ua fo'i Roxanne Moore, e yei vaenga o whainga nei po sa wanga nei. O lo soli ai tū la fono ma yei inga wa ia ta tau ale whanau i lalo tū la fono wha ava o malo, ma tū la fono a malo au wha atasi. Ma e awai, ina matua sua sua e ina au ili ili. O le isi tū ele o lo o mautinoa, ona e wha lango lango, i se tangi po o se wha asea mai se tamaititi. Ona wha ato a matai leo se sua sua enga, a le nōwhuanga sai sai, o le nōwhuanga lava le nei, le Cleveland Youth Detention Center in Townsville, nā alia e mai ai, ia nisi o whaafita auri, e pei ona whaasanga tonu iai, ia le suasuenga tūtu atasi, ua whaatonu ina nei.
It's completely unacceptable that it's relied upon a vulnerable, traumatised child to make a complaint about their own human rights abuse and before there's accountability.
Roxanne Moore o le Amnesty International. Na iloa se isi ilo ilonga po se isi sua suenga. O le tamaititi le se fulu ma le fitu tausanga le matua, le ana po eina ronata i le luafe se fulu ma le tolu. Na tauma fai e pule ilo na ola i le lua aso ai le isa isaia o ia, ma loka ona lima i handcuffs e pe ona faadi e le ata a le Amnesty International. Olo manatu ia nisi o li poti, wati li a whaina i le mafau fau o le tamaititi. I leitu a inga sa i sainga, le ana fai ia i leo leo i le no fuanga i le Cleveland Youth Detention Center i Townsville. Na whaailoa le to ata ama i o se tasi o tangata matua o tangata apolosini Townsville, Gracelyn Smallwood.
This has been a mass conspiracy of silence. And the people at the top who have just shelved these reports need to be dealt with.
Wavala winner Gracelyn Smallwood, se Royal Commission, in ofuanga sa isaiu tamaiti apolosini Matara Strait to Queensland, e pei ona whaatonu ina nei ele malo tele, mo no fuanga o tamaiti ile Northern Territory. Na sa unua lelo yasili o le Minister of Masinonga Queensland, Yvette Diarth, e te tau wuna talitunuina e tangata lau tele. O loo tausia e tu saai ma le tu la fono whanau i te tonu o nōwhuanga nei o loo tulia i o lātou whaasalanga.
It is important that the public have confidence in our youth detention facilities, and that is why I want this independent review to look at these allegations, and that if there are any other allegations, they should be brought forward.
Le loo yesili o le Minister of Whamasinonga i Queensland, Yvette Diarth.